Matata, matata. Asubuhi nafika kwa kamiskola neno. Simu nyingi jaberni goshtona. Tabia mbaya tinde ya sandiga. Aluta, aherora. Tinde ya lokora, tinde ya temo. Adoge odichona, adoge limu. Anything you want, don't have a kilo. I wanna treat you right, you know me.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea.
Niko handas, nyako mkamba ako na ngoda kwa handbag. Aliona mzee John akakosa kamba. Hata ikuwe ni iPhone, siwezi kosa charger. Nimaribika, day fake banki nde. Nina Veronica na do vitu za ndani nje. So keep distance, keep nice. Kuja notice hii t-shirt ni ya white. Naza toa Glock bro, he's a cold war. Marangapi tumezungu kaka up block. Tuki hotbox kwa prop box na copro. Ukitucheki kambali.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea. Mangwari, mangwari, hadi mangwari, mangwari.
Sa zingine nakuwaga a bad man, sa zingine nakuwaga a sad man. Watu wanasema mini psycho. Your life in a movie getting psychos. Mkono moja nimeweka juu ya Bible. Ingine nimeshikilia kiraiko. Run teke teke buda run teke teke makara. Wanifuata kidisciple.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea. Mangwari, mangwari, hadi mangwari, mangwari.
Hello, good morning, glory, sorry for the 2 seconds when it come up. Mary, too good, get we go very, very fine, very fine, thank you. Woo. I'm feeling sensational, nasikia po, ninajisikia. Leo naomba msini advice, mkiona na trip, please, cheza chini. Na leo misitaki mabishano, nikisema kitu, please, niamini. I'm feeling sensational, I feel sensational.
Niko waslo ados kama kia. Masa lazime nice tuko haika kaika. Baby girl go style up. Usiaji look better we no makeup on.
Oh no no no.
Can't have it. Kichombaya kichangu my hair shaggy. Jabe why you make my dick hard. If you diss me I'm disturbing. Kiss kiss kasi peace please. Don't tag me.
Asubuhi kifika baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika baby usijali, natokea.